alibomba ningakuona kumandichezesa ucheza naya kasowa olopokona unalingati nightmaker kumandisekesa mpaka tulo kusowa zoona ntima wanga unayamba kundikomedwesa ndekandeka ndafewa no.
I want you to know I'm in love with you.